ça va? Comment ça va? Comment ça va?
This is DJ DA Baby Baba Yao
from Classic Entertainment.
Assalamu alaikum. Como estás, amigo? Namaste. Como se va? Como se va? Como se va? Como se va?
DJ BA Baby from Africa, Tanzania, Kilimanjaro.
It is DJ Ivan from Classic Entertainment.
Tutimolo, os itin na ba pati ben na olan na.
Visit Tanzania, visit Bongo, visit Tanzania, visit Bongo, Mungu ibariki Tanzania, abariki viongozi wake, Mungu ibariki Tanzania.
This is DJ Ivan.
We fight to the madam,
we fight to the madam,
we fight to the madam. Ça va, unyaka savana chiga bonu ya tetela wente shot nyamtata asa emanu ya sakuna nanga namshange fata fa koma savana namina gistandeli stenzo ma maskoto engenkimra sego palisela maskupuli miswa sumu misu mzimba
nakufosi nyujinga sego taka kwenda jangi niku jumita kende atai kutenda
koma sava
koma sava
koma sava
koma sava
koma sava
koma sava
aye sava
koma sava
Benzin, 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 benzin. Nikasema kumuacha, sio Apague frostan,
Mr. Energy. Let's go.
JDA Baby from Africa, Tanzania, Kilimanjaro.
pretty body defined. And you get it for the way only Jesus go fit to design. If you play my politics, I think you say your passenger fine, oh. Okay, Lina Magnet, I believe say they for your behind, oh. This is my Magnet, oh. Magnet, everybody. This is my Magnet, oh. Spicy, spicy, Maggie. This is my Magnet, oh. Put your magnitude and she's happy, oh. This is my Magnet, oh. Get some madness for body, oh. My Magnet, oh. It's my mama get it,
nimekuja kuwa kili 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 kama pepo kwa
majini
wana watu wambini na mamoja kwa wambini
mendo jini
na majini choka 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 sana choka choka mlizani mwisho nani nina so stop ato kili dizi milibarida aina gafaida soko mikawaida
takoma
poshi wanama
takoma
avoi wanama
takoma
akopi wanama akopi wanama ishu
takoma 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 takoma
Chicago, this boy be knocking my door. I told you my lease I like Rocco. Hey, two, bravo. Soon I turn to Chicago. This boy be knocking my door. I told you my lease I like Rocco.
Unajifanya uko kimya kumbe na kumu. Wana manifest chuki hatuna. Ujuma, sukuma. Sana taarifa na ikutuma. Ndoto zangu chino kiti kulipanda chuma. Kuwa mnabisha mbona mnanuna. Mnagunja. Uju, tapaje kutuwa shambra china. China wana ma.
Naenda kupanda ndege. 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 Chidoshi. Yao yao.
Nendo kishofa na materia. Iska samjoms apu ni kalafan. Kati pala ngalona